Blog Talk Radio.
Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana turagushimiye kuguye umwanya uduhaye tugushimiye ubuntu bwawe n'imbaraga n'imbabazi zawe bihora iteka ryose turagushimiye kuko waturinze turagushimiye kandi kuduhaye kuganira ijambo ryawe uyu munsi no kwisangira n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu mwanya mwiza mweretse imitima yacu twese abagiye gukurikira ijambo ryawe, kugira ngo utweze, udutunganye, utubaze ibyaha, udukureho imyanda yose, ukureho icyana gisa nacyo, kandi imbabazi zawe zigere ku mitima yacu twese. Urakoze Mana ukubanye natwe, nanjye mugaragu w'imbura mu maro ndi imbere yawe, kugira ngo ufashe ubuzima bwanjye ndetse n'ubugingo bwanjye muri kano kanya, kugira ngo nsangire n'abanyarwanda banteze amatwi kuri uyu mwanya, kugira ngo ibyo Umwuka Wera ambwira cyangwa se Umwuka Wera anshoboza kuvuga mbisangire nabo, kandi twese dufashanye, kuko ijambo ryawe rivuga ngo umwigisha agabane n'uwigishwa. Twese dufashwe n'ijambo ryawe. Ndagushimire ku buri munsi mu izina rya Yesu tujyambaje dushima. Amen. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ndabaramukije. Ni Jean Claude Habimana ugarutse kubana namwe mu masengesho y'uyu munsi, ku munsi wa Pentecote, cyangwa se abantu bizera imbaraga z'Umwuka Wera. Ubwo abigishwa bahabwaga imbaraga z'Umwuka Wera cyangwa se babatizwaga mu Mwuka Wera, ari byo bamwe bavuga ko ari imbaraga za Roho Mutagatifu. Imana ishimwe cyane rero kubemera Kristo mwese umunsi mwiza wa Pentecote. Umwanya nagira ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse, ntabwo turi butinde, ariko turagira ngo tuganire muri makeya icyo umunsi wa Pentecote utwibutsa kwemera Kristo. Umwuka Wera cyangwa se umunsi wa Pentecote twibutsa ko ubundi Umwuka Wera arizo mbaraga za Roho Mutagatifu, n'isezerano ku bantu bose, n'isezerano ku bizera Kristo bose, kubera ko wagombaga guhabwa umuntu wese wizera Kristo Yesu. Kuko rero Umwuka Wera watanzwe nk'isezerano, umuntu uwo ari we wese rero ashobora guhabwa izo mbaraga cyangwa se ashobora kubona kuri izo mbaraga, kuko hari n'icyo zimumarira iyo amaze kuzakira. Abantu bashobora kwibaza bati ariko se zimaze iki? Amateka y'izi mbaraga reka dusubiremo muri makeya turebe. Byahereye mu gihe Yesu Kristo yazaga mu isi. Yesu yaje mu isi yabanje gutegurizwa n'urugendo rwe, ategurizwa na Yohana Umubatiza, avugaho amagambo akomeye n'ikizaba kimuzanye, ko ubwami bwe ari ubwami bw'amahoro, kandi ko ndetse awe adakwiriye no gufundura udushumi two ku nkweto ze. Uvuga ngo yaravuze mu magambo ye, avuga ko inyuma ye hari umuntu umuruta kandi wazaza, niwe Kristo yavugaga. Rero Yesu ataraza, Yohana yabwirizaga ubutumwa bwo kwihana, yabwiraga abantu kwihana, ababwira gutegura inzira y'umwami, ubwami bw'Imana. Gutegura ubwami bw'Imana ku muntu ni ukwihana, ukava mu bibi ukagenda ugakora ibyiza. Yarabikoze rero ubwo yabwirizaga abantu. Igihe kigeze rero Yesu Kristo nyirizina ari inzira, aho aziye Yesu atangira kuvuga ubutumwa bwiza, baza amateka ya Bibiliya cyane cyane mu isezerano rishya. Yesu rero yarigishije ndetse yakoze umurimo ukomeye cyane, yabakijije abantu, yabakijije abantu indwara, yirukanyemo abantu abadayimoni, yazuye abapfuye, ndetse igihe kigeze nawe amaze gukora intumwa, gutoranya intumwa 12 abisigira inshingano. Igihe cye cyarageze cyo kuva mu isi, hanyuma arapfa, yabindi twemera ko habayeho agatara mutagatifu. Yesu arapfa, arabambwa nyine, arapfa, arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka. Yesu amaze kuzuka ariwo Pasika, habayeho igihe rero cyo kuba ari kumwe n'abigishwa, cyo kubiyereka, cyo kuganira nabo, no kubategura ko igihe cyo gusubira mu ijuru cyegereje ari cyo cya Asansiyo. Igihe cyo gusubira mu ijuru kwa Kristo cyarageze, asubira mu ijuru. Amaze gusubira mu ijuru rero ariko yabasigiye isezerano rikomeye, yababwira ati icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamarukira. Uvuga ngo Yesu yagombaga kujya mu ijuru, kuko yaravuze ngo ni byiza ko ngenda kugira ngo namwe muzahabwe imbaraga z'Umwuka Wera, kuko ubwo nintagenda uwo mwuka ntazabazaho. Byari ngombwa rero ko Yesu agenda kugira ngo Umwuka Wera akorane nabo, kandi abakoreshe iby'ubutwari, ngo ndetse azabakoresha n'ibirenze ibyo bakoranye nawe. Ni ukuvuga ngo rero Umwuka Wera afite umumaro ukomeye, ukomeye mu buzima bwo kwemera Kristo. Reka dusome kubwira isezerano, twumve icyo mu byakozwe n'intumwa hatubwira twifashishije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hatubwira igice cya mbere, umurongo wa munani, ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera ntabamanukiranwa, kandi muzaba abagabo wo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza, bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Amen. Aha ngaha niryo jambo rya nyuma Yesu Kristo yavuganye n'abigishwa asubiye mu ijuru. Yagiye bamureba, noneho abagabo babiri barababonekera, byumvikane ko ari abamarayika bababonekeye, noneho bavuga ijambo, amagambo akomeye ati, uwo Yesu Kristo bakuwemo uko mubonye ajyanye ko azagaruka. Ariko Yesu yari amaze kubabwira ijambo rikomeye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Ni isezerano ry'abigishwa ryavuye kubigishwa yo rikomeza ku bantu bose bizera Kristo. Abantu bose bagiye babwirizwa n'intumwa kugeza n'uyu munsi, umuntu wese wizera Kristo akamwemera akamwakira nk'umwami n'umukiza, igihe kiragera agahabwa imbaraga z'umwuka wera ngo zo guhamya ngo icyakora ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Umwuka wera nta kindi yagomba kumaza abigishwa, kuko Yesu asubiye mu ijuru bagomba kuba bagombaga gusigara bafite ubwoba, bameze nk'abasigaye mu kangaratete. Kubera ko yari umuyobozi wabo, bamwe bamwitaga umwigisha, mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo ni master. Navuga ngo rero bamaze gutakaza umuyobozi, umwuka wera yagombaga kuza gusimbura gufata ubuyobozi, ariko mu buryo butari fizike cyangwa fiziko, mu buryo bufatika, ahubwo yagombaga kuza muri bo akabatera izindi mbaraga zibabamo, akabamara ubwoba ngo bazaba abagabo bo kumpamya. Nuvuga ngo ubwoba buzashira, umuntu wabatijwe mu mwuka wera arahinduka. Umuntu wabatijwe mu mwuka wera atandukana n'abandi, kubera yuko uwabatijwe mu mwuka wera hari ibyo atinyuka abandi badatinyuka, hari ibyo avuga abandi badapfa kuvuga. Hanyuma hari n'ikintu umwuka wera akora, agaba impano, impano z'Imana ziza mu muntu zigabwa n'umwuka wera. Umwuka wera rero hari abaha guhanura, hari abaha kurondora, hari abaha kuvuga indimi nyinshi, hari n'aho abaha kuzisobanura, hakaba n'izindi mpano zose Imana itanga, kuvuga ubutumwa, kurobanura imyuka n'ibindi. Izo mpano zose uko zitangwa n'umwuka wera rero ni cyo umumaro w'umwuka wera amarira cyangwa yamariye abigishwa, ni nacyo atumarira natwe abariho uyu munsi bemera Kristo. Hari abantu bagiye bibaza ibibazo byinshi bati, mukuraho imbaraga zibabashisha kuvuga ibyo mu bugugu, cyangwa se bariya baburiraho imbaraga zibatera guceceka badashobora kuvuga ibyo bashobora kuvuga kandi mu nshingano zabo? Birashoboka, birashoboka buryo umwuka wera nicyo akora. Umwuka wera yari mu muntu agumara ubwoba. Bibiliya irabitubwira mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, twihuze naho tuharebe igice cyaho cya mbere, duhere ku murongo waho karindwi. Timoteyo wa kabiri, igice cyaho cya mbere, murongo wa karindwi, haravuga ngo, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ishimwe cyane. Pawulo abwira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri, arabubwira ati, Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ishimwe cyane. Ibi biri mu bintu biranga umuntu wabatijwe mu mbaraga z'umwuka wera. Hari uko umukristo ntibihagije, hari n'ibindi bigomba kuranga umukristo kuko ni urugendo nyine. Kubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera, umwuka wera, Bibiliya inabikoresha ivuga ko umwuka wera dusengera, umwuka wera dusabira. Urumva, umwuka wera afite umumaro ukomeye cyane mu buzima bwa Gikristo ku muntu wese wemera Kristo. Umwuka wera araduhishurira, Mwuka wera aradusabira, mwuka wera aratuburira, mwuka wera duha urukundo, bituma dukunda tukagera naho dukunda abanzi bacu. Urukundo rukemura abantu, urukundo rutakira abantu, urukundo rubasha kuba rwanatabara cyangwa rugatabariza abababaye n'abarengana. Ubwo rukundo rero ntabwo rupfa kuboneka ku muntu uwo ari we wese. Uzajya usanga n'abantu benshi hano hanze, hari abantu, hari za organisme zihari cyangwa se imiryango tuvuga ko wenda itegamiye kuri leta, irimo ikoreshwa cyangwa se ikora mu buryo butandukanye. Kumva bamwe bafite mu nshingano zabo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abandi bakaba bafitemo ubutabazi nka za Croix Rouge, abandi bakaba bafite ubuvugizi mu mategeko, abandi bakaba bafite izindi nshingano zitandukanye bitewe n'imiryango wabo uko iteye. Ariko iyo urebye ukinjira mu mateka y'abo bantu cyangwa se ukinjira mu mateka y'ukuntu iyo miryango yashinzwe, uzajya usanga ahanini mu bantu bagiye bashinga iyo miryango bari abantu bemera Imana, bari abantu bafite umutima Imana yabahaye udasanzwe wo kuvuga batari ko nubwo hariho ibibi, nubwo turi mu isi y'ibibazo, hakagombye kubaho ubuvugizi kugira ngo hajye habaho balance y'abanyapolitiki bafata ibyemezo birimbura isi, kugira ngo noneho dufite nawe dukore amahuriro n'amashyirahamwe yo gutabara no gutabariza abababaye. Icyo ni ikintu kirimo umwana w'umuntu, ariko ntabwo ari ikintu umuntu yiha burya. Kuko umwana w'umuntu muri rusange uko ateye, ateye mu buryo yoroshye, kuko twebwe abana b'abantu uko turi kuri iyi si dufite imyuka mibi, imyuka ibiri tugenga, kandi tujyaho imbaraga zikomeye cyane. Hari umwuka w'Imana, hari n'umwuka wa Shitani. Iyo myuka ibiri rero ikorera muri iyi si itugeraho imbaraga zikomeye cyane, noneho bigatuma hari n'igihe dufata ibyemezo rimwe na rimwe bivangiye cyangwa se bihukiwe cyangwa se bimwe bitari ngombwa cyangwa bitari byiza, bigatuma bishobora kugira ingaruka kuri twebwe abafata ibyemezo ndetse no kubo dufatiye ibyemezo. Imana idufashe cyane. Hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo umwuka wera azabazaho, umwuka wera azabamanukira ngo azabaha imbaraga. Izo mbaraga zizahabwa abigishwa ya Yesu yababwiraga, yarababwiraga ati nimugende murindire. Baragiye bararindira i Yerusalemu, baguma mu murwa barindira igihe cy'umwuka wera kiragera, babatizwa mu mwuka wera. Umunsi babatijwe mu mwuka wera, babandi Yesu yasize bamubona azamuka mu bicu, barahindutse bitewe n'imbaraga z'umwuka wera zabagezemo, zabahaye gushira amanga. Imana ishimwe cyane. Hari igihe abantu baterwa n'ubwoba bitewe n'ibiriho, abantu bagaterwa ubwoba n'ibitewe n'ibigaragara, umuntu agatinya urupfu, umuntu agatinya gupfusha, umuntu agatinya kuba yagira ibi byago byamubaho. Ariko iyo umwuka wera yatugezemo, haza imbaraga ziba zikurimo, ziba zirenze hejuru y'ubushobozi bw'urupfu, ziba ziri hejuru y'ubushobozi bw'ubwo ikintu cyose cyose gishobora kugukanga. Byabaye kuri ba Petero, ndavuga mu ntumwa zose zari zisigaye, byarabaye kuko bahise basohoka bava mu cyumba bari barimo, bamaze kubatizwa umwuka wera ngo bahabwa kuvuga indimi nshya, buri muntu wese mu rurimi rutandukanye n'urw'undi, bose ngo barasohoka. Basohotse batangira kubwiriza abantu bari bari muri uwo murwa. Impamvu bari bari mu nzu bikingiranye ni uko batinyaga ko abantu bo hanze muri icyo gihugu bashobora kubagirira nabi. Kubera iki? Bari barishe Yesu bareba, Yesu arazuka nibyo, ariko bari bafashwe nabi, barahigwaga. Ariko umwuka wera hamanukiye, batinyutse urupfu, bafata risike zirenze izo bafashe na mbere, cyangwa se umwigisha wabo mukuru cyangwa ariwe Yesu nawe yari yafashe izo kwemera kurenganywa. Baremera bararenganywa, baragenda bavuga ubutumwa bwiza. Ijambo rya mbere batangiriyeho yerekane ko buri muntu ufite imbaraga z'umwuka wera afite ukuntu ateye, ni uko bahereye kuri aya magambo nabo bavuze bati uwo Yesu Kristo, urumva barahigwaga bazira Kristo. Ariko kubera imbaraga z'umwuka zirabwira ngo uwo Yesu Kristo mwishe mukamubamba, ni uko zibimureba. Imana ishimwe cyane. Buriya hari igihe kiba ngombwa ko abantu batinyuka. Izi mbaraga zigaragaje mu gihe cya Saduraka, Meshake na Abedenego, igihe bajugunywaga mu itanura ry'umuriro, bitewe n'uko umwami yari yamaze gushyiraho itegeko ndivuga ko umuntu wese ntazaramye igishushanyo yabaje wese azishwa ariko barahagarara b'abasore imbaraga z'abasore zirahaguruka bavuga bati naho Imana itadukiza twereza zapfukamye igishushanyo hari ukuntu umuntu aba committed mu bintu yemera ku buryo nta kintu ushobora gukora ngo uyihindure ku buryo niyo wamwica aba yitemeye gutanga ubuzima bwe ukamwica kandi akabaho akabaho mu buryo bw'umwuka yaramuka apfuye cyangwa se akanarokokurwa urupfu rw'umubiri akabaho ibyo byarabyarabaye rero Imana yarigaragaje mu gihe cya Saduraka Meshaki na Abedenego murabyibuka ko bamujugunye mu itanura ry'umuriro ariko Imana ikigaragaza ntibashya kiriya cyari igitangaza gikomeye izo ni imbaraga z'umwuka wera ikindi cyagaragaye ni igihe Daniyeli yajugunywaga mu rwobo rw'intare intare bazisonjesheje cyane mu gihe bamujugunyagamo nawe mpungize ibintu nk'ibyo nuko intare ntizamurya urumva imbaraga z'Imana uko zimeze imbaraga rero z'umwuka wera ni uko zimera zigutinyura no guca mu rupfu zigutinyura no gutega agahanga kubera kuvuga ukuri kubera kuhamya kubera ko utabariza abandi hari abantu hano mu isi tujya twita ngo ni aba heroes cyangwa se ni abantu ngo b'intwari mu Kinyarwanda abantu b'intwari kavuga ngo kanaka ni intwari inaha mu bihugu byateye imbere tujya twumva abantu bitwa ngo ni intwari babageze ba hero kubera ko bakoze igikorwa runaka urugero ushobora gutabara umuntu uri mu makuba ukamutabara ugakiza ubuzima bwe wenda nk'umujyi cyangwa se igihugu urimo kikakugororera bivuga ngo baguhaye ishimwe ry'uko wabagize ubutwari waguha izina ry'uko nawe uri hero w'igihugu kuko watabaye ubuzima bw'umuturage w'igihugu icyo ni igikorwa icyo gikorwa ntabwo kiba cyoroshye mu buzima bundi busanzwe bw'abantu abantu benshi bashobora kuba bareba umuntu uri mu kaga bakarenza amaso bakamureba akabona wenda agiye kwiyahura akabona n'umwe ubyitaho kubera bitewe n'imico n'ahantu ukareba ugasanga ntibikureba ariko hari abantu bitemerera ko yabyemera kuri uyu muntu apfa niyo yaba atamuzi agashyira ubuzima bwe mu kaga kubw'uwo muntu icyo kintu iyo kibayeho ukaburokora ubuzima ubukwirishimwe kuko mu buryo busanzwe ibyo ntabwo mvuga ngo ubu wikoreshwe n'imbaraga z'umwuka wera gusa oya biterwa naberekaga uburyo cy'umuntu ashobora gufata risk cyangwa se ashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga hejuru y'ikintu runaka yemera kandi yumvisha ahamirwa n'umutima no mu gihe rero cy'abigishwa no kubyagenze bemeye gufata risk bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga kubw'imbaraga z'umwuka zari zibagezeho batangira guhamya Yesu batangira kuvuga iby'abanyarwanda urugero nkatwe abarimo bavuga ibi ngiye bakenshi hari abibaza bati mwebwe imbaraga muzikuraye mutuma muvuga ibi ko mutuvugira ibintu twebwe twanamiye kuvuga ibi ngibi nta kintu kibikora n'imbaraga z'umwuka wera hari ukuntu umuntu koko abateye mu buryo nyabwo bwo kumva ko atangiritse kandi agomba kudafunga amaso ku bibi bigaragara ariko hari n'izindi mbaraga zigomba kuba ziri hejuru y'ibyo ziguherekeza kugira ngo utinyuke utinyuke urupfu utinyuke inkota umuntu yatinyutse urupfu rero umuntu wicana cyangwa abicanye nta kintu ushobora kumukangisha kuko hari uhitamo akavuga ati aho kugira ngo mpfe ncecetse nzapfa mvuga birya ni imbaraga z'umuntu ziba ziri mu muri we ariko ni imbaraga z'ukwemera bitewe n'ukwemera kwe uko afite ibi byaragaragaye kuri ba Kizito Mihigo Imana imuhere gukodishira byaragaragaye ku bantu bahamye bakavuga bati aho gupfa ndi mu Kinyarwanda bavuga ngo ndagupfa ndi imbwa nzapfa ndi umugabo bavuga ngo ni hahandi n'ubundi gupfa ntawe byishe gupfa nzapfa ayo gupfa ntawe byishe burya hari imbaraga ziba zirenze rero kuko ubu ntabwo bisangiwe n'abantu bose kuko dufite abantu benshi babifite ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyaba kiri mu makuba ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite ingorane nk'izo dufite ntabwo twaba dufite ikibazo cy'uko iyobokamana mu Rwanda rimaze kuba business aho kugira ngo ribe iryo gusana imitima aho kugira ngo ribe iryo guhumuriza abanyarwanda ariko kugira ngo ribe iryo gukebura abategetsi n'akarengane bakorera abanyarwanda ariko kubera ko benshi bajyanye imbaraga z'umubiri n'inyungu runaka birengagiza imbaraga z'umwuka wera ntibaziha ikaze bituma batayoborwa na aho kuyoborwa rero n'umwuka wera bayoborwa na kamere y'umubiri nayo mpamvu usanga umubare w'abasenga ni mwinshi mu gihugu cy'u Rwanda ariko abashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa bakaba inyanga Imana rero dufashe kandi tugire neza cyane umunsi wa Pentecote icyo dufashije ni uwo kugira ngo tumare ubwoba ni uwo kugira ngo dushire amanga ni uwo kugira ngo tugire urukundo kandi twirinde Imana idufashe cyane iyo mvuze amagambo uko ari atatu gushira ubwoba ni uguhamya nyine guhamya ukamagana ikibi guhamya ukabwiriza Kristo ukabwira abanyabyaha ko iherezo ryabo ari ukurimbuka ukabwira abicanyi ko bagomba kureka kwicana ukabwira abasamanye ko bagomba kubireka ukabwira abasinze ko bakwiye kubivaho ukabwira abantu bakoresha ibiyobyabwenge ko bashobora ko bagomba kwihana ukabwira indaya n'abandi bose n'abo bategetsi b'abicanyi n'abarozi n'abasahura n'abajura bose ukababwira ukuri mu byaha barimo bakora ukabibabwira ariko igihe kiriho turi muri kino gihe ari nacyo nkunda kuvuga cy'ubuhenebere buterwa bwo mu minsi y'imperuka usanga imbaraga z'umwuka wera abantu bataziha ikaze kubera ko za mbaraga z'umwuka wera zibuza kamere y'umubiri gukora ibyo yifuza zibangamira kamere abantu babuze uyu mwuka wera abantu basenga bemera Imana nyakuri ni ba bantu usanga bafite ibyo banenga batakora batitwara bayitwararika cyane abadasenga rero cyangwa se batemera Imana bashaka gukora ibyaha byabo mu isi yabo abo bantu basenga barababangamira niyo atamuvugisha yumva mubangamiye babatera icyugazi niyo mpamvu giturumbutsi ujya kumva ukumva insengero zirafunzwe ngo aba bantu barasakuza ibyumba by'amasengesho baradusakuriza cyane nyamara abacuranga indirimbo z'isi zisanzwe za boite de nuit za the night club cyangwa se mu kinyarwanda bita utubyiniriro two bakatwemerera tugabyina tugafungura bugacya ariko ngo abasenga Imana ibyumba by'amasengesho bikaba ikibazo ni ukuvuga ngo imbaraga z'umwuka wera n'imbaraga z'umwijima zijyana ibibazo zigirana amahari ni ukuvuga ngo abafite rero bayoborwa n'isi y'umwijima bakora ibyaha bumva ariyo si yabo nziza usenga akabazanira umucyo akababwira bati nyamara ibi bintu bizabarimbuza nyamara ibi bintu nyuma y'ubuzima hari ubundi kandi nyuma y'iki gihe nyuma nako y'ubwo buzima hazaba urubanza abantu batangira kumva bibabangamiye nyamara ubabwira bati nimwice nimusambane nimwibe nimwiteze imbere mwibesheho abo bakumva bavuze neza Imana tufashe cyane nayo mpamvu usanga mu gihugu cy'u Rwanda muri kino gihe cya none abantu bavuga ko akarengane kabayeho babizira bakanafungwa bagashyirwa mu nzu z'imbohe kubera ko batangaje amakuru y'ibyago abanyarwanda barimo nyamara abandi bavuga batahuga abantu bari babangamiye leta bari batuye ahantu hatemewe bakora ibitajyana n'amategeko ya leta abo bo barashimirwa kubera iki bifatanyije n'abarenganya ikibazo cy'u Rwanda muri kino gihe dufite ni uko abategetsi bo mu Rwanda ni abahakanamana ntabwo ari abantu bemera Imana abahakanamana rero iyo bari muri icyo gihe abandi bakemera Imana icyo gihe habaho imbaraga ebyiri zirwana niyo mpamvu usanga akenshi ukuri gutsikamirwa ikinyoma kigashyirwa hejuru kigahabwa intebe ariko aho imbaraga z'umwuka wera ziri umwuka wera ahari akora mu bwisanzure aha abantu gushira amanga kandi bakarwanya ikibi hanyuma ahubwo noneho babandi b'abanyabyaha kwita abanyabyaha b'abanyabyaha ndavuga mu nzego zose babasha kwihana hakavamo abahindukirira Imana hakavamo abagarukira Imana nk'uko twabibonye mu gihe cyo kwa cya Sawuli Sawuli warenganyaga ubwoko bw'Imana Imana imuhindura Pawulo yarahindutse hari abantu benshi bagiye bahindukira Imana guhindukira Imana rero muri icyo gihe Imana ibaha agakiza ni ukuvuga ngo ibikoze uburyo bwo kugira ngo noneho abarenganyaga abakoraga ibyo byaha babireke noneho iyo bagiye bahinduka bajya kubwira bagenzi babo bakoranaga ibyaha bakababwira bati mucishe make mugarukire aho namenye ukuri burya twayoborwaga n'umwijima ariko ukuri ni uku nguku noneho bigatuma cya gihugu cyakiri mu bibazo cyakiri mu borogo cyakiri mu byaha cyakiri mu bwicanyi cyakiri mu bujura noneho ababikoraga bakagenda bakizwa bakihana bakagarukira Imana amahoro agataha Imana ishimwe cyane ariko noneho ahimbaraga cyangwa se birenge tubwira ngo umwuka wera atari no guhishurirwa ngo abantu babyigenge no kuvuga ngo nta muntu bakebura Imana idufashe cyane uko ukuri k'imbaraga z'umwuka wera rero niko kuboze mu Rwanda naho kumenya ijambo ry'Imana abanyarwanda turabifite turarizi benshi barabisobanukiwe n'utararyize yarabibwirijwe n'utarabwirijwe yarabyumvise se ariko ikibazo ni imbaraga z'umwuka wera cyangwa imbaraga za Roho Mutagatifu zituma ushobora kubona ko hari ikibi kirimo kuba ukabasha kudaceceka. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi kibuze. Imana idufashe cyane. Iyo ugiye mu byakozwe n'intumwa nanone hirya gatoya, igice cyawo cya kabiri, umurongo wa mbere, aravuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ngo ni uko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Ngo kwirinze bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga indimi nyinshi izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda n'abaturage b'abanyamadini b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvishe ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga sabanyagalilaya none se niki gitumye twese twumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire kandi turi abapariti n'abamedi n'ababeramiti n'abatuye imesopotamiya ni yudaya ni kapadokiya ni ponto no mu aziya ni furugiya ni pamfiliya no mu egiputa no mu gihugu cy'iribiya gihereranye n'ikurene n'abaroma n'abashyitsi b'abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'abikirete n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze hira. Imana ishimwe cyane. Ntabwo numva ukuntu umuntu ashobora gusindihira akavuga ururimi rw'iwanyu atigeze avuga, atari umwarabu akavuga icyarabu, atari uwo mu Misiri akavuga ikirimi cyo mu Misiri, atari umuyahudi akavuga ikiyahudi. Ntabwo byumvikana cyangwa akavuga igiheburayi purito cyangwa se akatari umugiriki akavuga ikigiriki. Ariko biba urwitwazo uburyo umwana w'umuntu igihe cyose ibisubizo byo niyo bimuyobeye. Mu Kinyarwanda kiba ngubu cy'ururimi rw'iki gihe rw'abubu, ndavuga rw'abubu ntabwo ari Ikinyarwanda nyacyo, bavuga ngo iyo bibacanze, iyo bibayobeye, babona igihe cyose bashaka kuvuga, babona icyo bavuga kugira ngo bikure mu kibazo. Byarabayobeye bibashoboye, babonye abantu bose bavuga indimi za buri wese akiyumvamo, akumva ururimi rw'abo. Ukajya mu gihugu cy'amahanga kumva abanyamahanga barimo baravuga Ikinyarwanda, abandi bumva Ikirundi, abavuga Ikigande bakumva bumvisha Ikigande, abavuga Igiswahili bakumva bumvisha Igiswahili, abavuga Icyongereza bakumva n'Icyongereza barakivuze, abavuga Igifaransa bakumva n'Igifaransa baracyumvishe, buri wese akumva ururimi rw'iwabo. Birabatangaza cyane. Kandi abo bantu bakaba bari bazwi ko ari abantu b'i Galilaya. Nk'uko wakumva abanyarwanda basohotse bagakwira isi yose bakavuga ibinimi byose byo ku isi. Abageze mu Bushinwa bahita bavuga Igishinwa, abageze mu Barabu bakavuga Icyarabu, abageze mu yandi mahanga akavuga indimi zabo. Ni ikintu gitangaje cyane. Umwuka wera niwe wagabye izo ndimi kuzivuga. Intego yari iyihe rero? Yari iyo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo ari iyo kuvuga ko abantu bateye imbere. Akenshi indimi dukoresha hari igihe abantu baziyirata amagambo ko ari iterambere. Ariko ururimi rukoreshwa nk'igikoresho kugira ngo ugere ku cyo wifuza, gutambutsa ubutumwa cyangwa se ubashe gukomunika cyangwa se kubona uko uvugana n'abandi. Ubwenge kuko burimo kuko wiga mu rurimi runaka, kuko ugomba kugira ibyo wiga mu rurimi runaka. Ariko kumenya ururimi bwabyo ntibihagije kwerekana ubuhanga bw'umuntu, ahubwo ni igikoresho ubuhawe, ni ingabire cyangwa se ni umugisha ubugizi kumenya urwo rurimi. Kandi n'abataruzi bararwiga, uretse ko kufata izo ndimi atari ibya bose, ariko uwo bishobokeye aba agomba kumva ko bimushobokeye ko arukoresha mu buryo bwo gutumana, bwo kuganira cyangwa se mu itumanaho n'ibindi. Noneho ubutumwa bwiza butangiriraho. Bibiliya itubwira neza ko mu hantu hitwa Antiyokiya, muri Antiyokiya niho havutse, niho abakristo cyangwa abemera Kristo bose, niyo ziriya ntumwa zahindutse, zahinduriwe izina ngo bitwa aba Kristo. Imana ishimwe cyane. Hagiye bajya bumva umuntu wenda akavuga ngo uriya ni umukristo, uriya si umukristo, uriya ni umukristo. Iri jambo ryaturutse mu Antiyokiya nyuma yo guhabwa imbaraga z'umwuka wera ukaba kw'intumwa. Kubera ko bageze mu Antiyokiya abantu benshi barabahindukirira, abantu benshi barabakurikira, abantu benshi bumva ibyo bavuga, bumva ari ukuri, ubutumwa bwiza bwa Kristo bukwira isi yose mu gihe gito. Ariko nuko bwakwira isi yose ntabwo ari ibintu byikoze, hari abantu bazi ko gukurikira Imana, gukurikira Yesu ari ibintu byoroshye. Yesu akiri mu isi yabwiye intumwa ati, ijambo ry'Imana yaritubwira iyo bari muri Matayo niba nibuka neza, ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Hari umutwe w'amagambo uvuga gutyo, ntabwo byoroshye. Ngo umuntu ushaka gukurikira Kristo ngo nabanze yiyange ubwe hanyuma mukurikire. Imana ishimwe cyane. Kubanza kwiyanga ubwawe ugakurikira Kristo, kubera ko hari ibintu ugomba kureka, hari ibyo ugomba kwiyambura. Niho usanga umuntu yari umujenerali, umuntu yari umutegetsi w'igihugu, umuntu yari umuyobozi ukomeye runaka, iyo ahindukiriye Kristo bya byubahiro, niyo atava muri uwo mwanya, bya byubahiro yumvaga akomeye, akakaye, akandagira abantu agacyonyora ibirenge, ntawe uvuga, ntawe ugira ute, iyo ahindukiriye Kristo bya byubahiro bigwa hasi. Ni ukuvuga ngo ahita ahinduka muri we, akaba umuntu woroheje uciye bugufi. Uko biri irabivuga, Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo nimba ushaka kuba mukuru mu bantu mu bwami bw'Imana, ngo ubanze uce bugufi, ube muto muri aba bose, ujye munsi y'abandi. Urwo rugero rwiza, kubera iki? Yashatse kubereka ko aho kugira ngo ujye hariya ukomere, ureke abantu bagukorere, ahubwo uca bugufi ugakorera abandi. Muri ibihugu byateye imbere hari ikintu njye mbona kigendanye n'ijambo ry'Imana ku bintu byinshi bakora. Uretse iby'imisoro nabyo ubona bifite ukuntu biteye kandi bigendanye n'ijambo ry'Imana, ariko sibyo nagendereye uyu munsi. Nashaka kuvuga ngo ukuntu bitwara muri serivisi, mu mikorere, mu miyoborere, cyangwa mu minore, mu kunoza akazi. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ziba ndimo mbivuga neza mu Kinyarwanda, ariko uko bikora ni uko umuyobozi muri izi serivisi z'ibi bihugu biteye imbere usanga ari uciye bugufi ugafasha abandi, usanga akorera abandi. None na ba bandi bitwa ko abakuriye bo bakora munsi ye bakagombye kuba ari we bakorera, ugasanga ahubwo yabahaye agaciro nk'aho ari bo bamukoresha. Kubera iki? Biteye ukuntu umuyobozi we aba yumva ko afite akazi bitewe n'abayobora. Noneho abayobora badahariya nta kazi aba afite, noneho akabikoresha nawe nk'ukumva ko bamufitiye umumaro kuko batuma abona akazi. Ariko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere harimo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo iki kibazo gikomeye. Iyo umuntu witwa ko ari umuyobozi w'igihugu, abandi bose arabakandagira, arabahonyora, arabarenganya, aca iteka, nta muntu n'umwe ushobora kubihindura. Mu gihe muri bino bihugu byateye imbere, umuntu ukomeye nk'umuyobozi w'igihugu ntashobora guca iteka mu gihugu biri bubangamira umunyagihugu. Ni ikintu kizira cyane. Nta kintu ashobora gufata nk'icyemezo yumva ko abiheshejwe n'itegeko ry'uko ngo ari umukuru w'igihugu. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ibintu bitondera cyane. Kubera yuko ikintu ashobora gukora kikabangamira ubuzima bw'umuturage, ngo cya mu gitondo ashobora kuba yakweguzwa. Bivuga ngo aho abaturage bafite ijambo rikomeye ku bayobozi babo. Imana ishimwe. Iki kintu ni biblique, ni ikintu cya Bibiliya, biri mu mategeko kuko ni itegeko nshinga rigenga bino bihugu byateye imbere. Ariko si bitu cyane cyane bino bihugu by'ibihangange. Usanga rero ho ni ikibazo mbona n'abanyarwanda dufite inzira ikiri ndende mu myumvire. Iyo usanga ijambo kumva ko uri umuyobozi, ariko twebwe twabyumva mu rwego kuko uri umutegetsi, ukumva ko nujya kuri uwo mwanya abantu bose bazagutinya. Ibyo biriho mu nzego za leta za politiki, biriho mu nzego z'amadini, muri sosiyete sivile, ahantu hose, no mu miryango cyangwa se muri icyo bita mu gifaransa secteur privé, mu bikorera ku giti cyabo. Imana ishimwe. Icyo gihe abategetsi cyangwa ugasanga umuntu ufashe umwanya runaka akumva yakomeye. Ariko inaha muri ibi bihugu byateye imbere hutsika bimeze, n'ijambo ry'Imana rero riratubwira, ni naryo jambo Yesu yahaye abigishwa abaha urugero, aboza ibirenge, nk'ushaka kuba mukuru naca bugufi munsi y'abandi yoza ibirenge bigishwa. Yabahaye urugero, buriya nibwo buryo bwo gukorera, gufashanya, bwo kuyobora, bwo kuyoborana no kubana n'abantu. Ijambo ry'Imana yatubwiye rero ngo umwuka twahawe si uw'ubwoba, ahubwo n'uwo kuduha gushira amanga, kutumara ubwo bwoba, tugahamya, tukagira urukundo, ukishyira mu mwanya wa mugenzi wawe. Nk'uko Yesu yabwiye abigishwa ngo ngire itegeko mbahaye kandi ruta ayandi yose, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Naho ibindi byose tuba turwana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ngo yakomeye, yantwaye umwanya, yangize atya, yahinyemye ijambo, yansuzuguye, ibi byose abantu dupfa hanze aha by'ubuzima. Ijambo rimwe gusa, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibindi byose bireka byikora. Hari ibintu tutazongera kumva, ariko kubera ko umuntu wese aba ashaka kwiyemera, aba yumva atafatanya n'abandi, akumva ibye ko ari byo bizima, njyewe ibyanjye ni byo bizima, abantu bazankurikira, nibatankurikira nzabivamo, nzajya gukora ibyanjye, nzubaka ibyanjye, nzagenda ntya, nzasenya ibya bariya. Kubera tukagera n'aho ibyatunaniye gukora abandi iyo babikoze dushaka kubisenya. Wumve, ni ukuvuga ko tubuze umwuka w'Imana muri twe, tubuze Kristo mu buzima bwacu, tubuze ugarukira Imana muri twe, tubuze guca bugufi, tubuze n'ijambo ry'Imana muri twe. Ariko tukaba turi aho twiyemera gusa ngo twarize, twarasomye, twagize, bitumara iki? Igihugu kikarinda gisenyuka, Abanyarwanda ubuzima bugashira, tugapfusha abantu bakomeye, abantu Imana yahaye impano, abantu Imana yahaye ubwenge, abantu yahaye urukundo, abantu b'ingirakamaro mu gihugu, bose bagashira, bagashira ku icumu tureba, hanyuma tugakomeza nk'aho ntacyabaye. Ni ikibazo gikomeye. Habuze umwuka w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Umwuka wera abaye ingume mu mitima y'Abanyarwanda. Kandi ikindi, twibuke yuko umwuka wera ntagaza ku ngufu, ntagahaza ahabwa umuntu ku ngufu. Ni isezerano n'ibyo, ariko no kumwakira ni icyemezo cya buri muntu ku giti cye, kuko bisaba ko uca bugufi ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ikindi, aba bigishwa babonye imbaraga z'umwuka wera kuko ngo bagiye hamwe, bajya mu cyumba n'umutima uhuye, bahuje umutima. Bibiliya itubwira mu bindi bice bikurikira kugeza ku 18, hatubwira neza ko abigishwa imbaraga z'umwuka wera zakomeje gukorana nabo ngo bakongererwa n'abakizwa bemera bahindukira Kristo. Noneho abitwaga mu isi y'abanzi babo batangira kubona bama abantu, hakaza umunsi umwe bakabwiriza akazi ibihumbi bitatu, akaza ibintu ibihumbi bitanu, umubare gutyo gutyo n'ubyo Bibiliya igenda ibivuga. Ariko bivuga yuko bagarurwaga icyizere cyangwa se bayobokwaga n'abantu bitewe n'imbaraga zabaga zibarimo. Ariko biri katubwira impamvu ry'ibanga rikomeye ngo ni uko bakomeza gukora ibyo bakoraga, ngo barasangiraga, bagasangirira hamwe, ngo umuntu wese agasangira na mugenzi we, ngo kandi bagahuza umutima n'inama. Imana ishimwa cyane. Guhuza umutima n'inama ni ibanga rikomeye mu guha karibu cyangwa se mu guha ikaze umwuka wera muri twebwe. Turagaruka ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza, nzururuka mbane nabo. Ni ijambo ry'Imana. Abantu bemera ibyo bita ubutatu butagatifu, byo kuvuga ngo Imana Data, Umwana yariwe Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Abantu babyemera bagomba kwemerera ijambo rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, bo barabyumva neza, Umwuka Wera azaza abane nabo, cyangwa se Imana izinje izabana nabo. Kandi n'Abanyarwanda barabifite mu Kinyarwanda cyabo ngo abishyize hamwe Imana irabasanga. Imana ishimwa cyane. Ariko ijambo ryitwa kwishyira hamwe, ijambo ryitwa ubumwe, ijambo ryitwa gukorera hamwe, ijambo ryitwa guhuza umutima, ijambo ryo twakwita guhuza inama, ni ijambo ni amagambo se agorana gukora, gushyirwa mu bikorwa, bitewe n'uko za mbaraga navuze haruguru z'umwijima zirwanya uwo mucyo, zirwanya ubwo bumwe, zirwanya kwishyira hamwe kw'abantu. Kubera iki? abantu bishyize hamwe nta kintu kintu bananira niyo bagishaka. Ntabwo bigombera kuba abantu ijana, abantu igihumbi, abantu ibihumbi icumi, abantu ibihumbi ijana cyangwa miliyoni cumi n'ebyiri z'abanyarwanda. Ntabwo bikwiriye, ntabwo ari ngombwa ko biba ari miliyoni cumi n'ebyiri. Babiri cyangwa batatu bazashyira hamwe bagahuza umutima n'inama, Imana ibakoresha ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo rero mugenzi wanjye, wowe unyumva mushiki wanjye, mwene data, wumve ko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, Imana idukangurira kuba umwe na Kristo, tukaba umwe n'Imana, tukagira akamero k'Imana, noneho imbaraga z'umwuka wera zikaba muri twebwe, zikadukoresha iby'ubutwari, tukaba abagabo bo guhamya ibya Kristo, kwamamaza urukundo rw'Imana mu bantu. Imana ishimwe. No kwirinda, no gufata ingamba zo kwirinda da, no gufata ingamba zo kwirinda bikaba ari ihame riri muri twebwe. Ibyo byose Imana yarabitanga, ariko ikibazo ni uko hari igihe tubishakira aho bitari. Ukabishakira muri siyanse wize, ukabishakira muri filozofi wize, ukabishakira mu bucuruzi se, mu bunararibonye bw'ubucuruzi ufite bwa bizinesi, nta handi wabishakira. Ni muri Kristo Yesu, mu kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, mu guhindukirira Imana no mugarukira Imana. Ibindi byose wari ubifite ariko ntibikoreshwa neza kubera gutagarukira Imana. Niyo mpamvu wa muririmbyi ajya avuga ngo bibananize iki. Igituma tunanira ni uko tutemera Imana, tutayimika mu mitima yacu. Ariko Imana idufashe cyane. Ndimo gusoza, nagira ngo nsoreze kuri aya magambo. Byakozwe n'umwami ibice bitanu, umurongo waho wa mbere twihuse, haravuga ngo hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvise cyaragwa umwuka urahera, ubwo yarapfuye nyine. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi, nuko abasore barahaguruka baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Haheze nk'amasaha atatu umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, yee, nibyo. Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana baramuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Imana ishimwe cyane. Mbabwiza inkuru za Ananiya na Safira, umugore n'umugabo baguye mu cyaha cyo kubeshya bitari ngombwa. Nabasobanuriye ko ibi byose bishingiye yuko umwuka wera agendera mu bumwe bw'abantu. Ababigishwa nk'uko zatangiye, abavuga itorero rya mbere, ubundi akenshi bavuze itorero ry'intumwa, niko ryakuze, niko ryabayeho. Ryabaga mu busabane, barasabanaga, barasangiraga, barafashanyaga. Muri bo Bibiliya itubwira ko nta n'umukene wabagamo, kuko barafashanyaga cyane, ko basangiraga ibyabo. Ntabwo bagiraga igihe cyo kuvuga ngo ndashaka gukira kugira ngo abandi bakene mbone uko mbaruta mbiyemereho. Oya, barasangiraga, gukira k'ubuzima bwabo gukira k'umuntu ku giti cyacyo gihe byari ugufashanya byari ugusangira ufite icyarusha undi agafasha undi kandi nako mu buzima bwacu bikwiye kugenda ufite impano runaka agafasha undi akayizana undi akazana indi n'undi akazana indi tukubaka umurimo w'Imana cyangwa tukagera ku gikorwa runaka ni nako n'ubundi igihugu gikwiye kuyoborwa kubera ko gifite abantu bafite abanyabwenge ariko batandukanye umwe akaba yarahawe siyanse undi akiga tekinoloji undi akiga n'ibindi undi akiga uburezi undi akiga ibindi noneho ibyo byose bigahurizwa hamwe mu kubaka igihugu n'ubuzima bw'igihugu icyo gihugu wenda icyo gihe bikozwe neza buri muntu agakora inshingano ze neza igihugu cyatera imbere ntabwo ari ibintu byo kubanza wagomba no kuzajya kwirata ni ibintu byajya byikora nta n'igihe cyo kwirata wabona ariko kubera ko tuba tubayeho mu buryo bw'ubutindi uburyo bw'umutima wo kuba gito usanga nakabaye kose umuntu akirata kandi ukakirata ukirata ko wateye imbere kandi hari ababuraye umuturanyi ukirata ko wateye imbere kandi hari abarimo gupfa bishwe n'ubukene bishwe n'inzara muturanyi ufite n'ibisaga ukaba wanabimena ukumva ko ariko gukira ariko iyo urebye iby'abantu birata hano hanze ngo abantu barakize usanga aribwo bukene ni abakene ku mutima ni n'abatindi bo kubabarirwa kubera yuko gukira nyakuri ni ukumenya ko isi turi abashyitsi turi abagenzi tukamenya yuko ubuzima bw'iki gihe dufite bwo ku isi buramo igihe gito hanyuma ukamenya kubwitwaramo usangira n'abandi ugasangira byose na bose ukubaha Imana ukagira amategeko y'Imana ukagira urukundo ukagira ineza ukagwa neza ukarangwa n'izo mbuto z'umwuka wera ibyo bintu biturimo rero byadufasha Ananiya na Safira baguye mu kibazo cy'uko abigishwa cyangwa intumwa zari zimaze gufatisha umuco wo gusangira ibintu byose hamwe amaze kugurisha isambu ntabwo byari ngombwa kubeshya ku kiguzi nubwo ngo uwagurishije yagombaga kugurisha isambu akazana ikiguzi cyayo agashyira aho ngaho bakagisangira n'abandi ariko we aza kugira ikintu kimeze sinziba nakita ubugugu cyangwa nakita ikwikunda cyangwa nakita iki umutima wa Satani uramwuzura noneho arariganya azana igice cyabyo kandi mubereho yabo bari batangiye kwiyemeza kubana mu mucyo ntawe uriganya undi bose bagomba gusangira amaze kuriganya rero ariganya Imana abeshya abantu ariko Petero aramubwira ati ntubeshya abantu ahubwo beshya Imana kubeshya Imana ni ikintu gikomeye cyane hari abategetsi b'iki gihe dufite akenshi bibira ko babeshya abaturage bakibeshya ko babeshya rubanda hari abanyamadini dufite bakuriye amadini runaka dufite mu gihugu bakunda kubeshya bakariganya ariko bakumva ko babeshye abo abayoboke b'amadini yabo ariko buri iyo urebye neza usanga atari ukubeshya abantu ubeshya Imana umuntu ashobora kutamenya ibyo umubwiye ashobora no kutavumbura icyo umubeshye ariko Imana ntabwo ibeshywa hari abantu rero bakinisha ibintu bagakinisha imyanya bafite bagakinisha ibyubahiro Imana yabahaye bakumva ko bashobora gukora ibyo bashaka bakica abantu ukica Kizito kumva nta nkurikizi ukica Karegeye kumva ntabyo kumva uhishe Rwigara nta kibazo ukarimbura abantu muri Jenoside kumva n'ibyo ukumva nta nkurikizi n'ingaruka ukagenda muri Kongo ukarimbura abantu impunzi kica 200,000 ukumana umwana w'umuntu ashobora kutagira icyo akubaza ariko mu ijuru hari Imana izakubaza kuko mu ijuru hari imbaraga imva Imana ngihorihoze ariko irabireba ariko izakubaza amaraso y'abanyarwanda yamenetse ari amaraso y'abanyarwanda ameneka buri munsi amenshi akameneka nta n'urubanza afite Imana izayahorera reka tujye tubibabwira hakibona mugifite amatwi yo kubyumva kuko mu gihe kiri imbere hari igihe muzaba mudafite igihe cyo kubyumva hari igihe muzaba mufite amatwi yo kumva ibyo tubabwira kubera ko amatwi yanyu ubu ngubu aracyafite agahenge ariko igihe kiri imbere azaba arimo urusaku rwinshi cyane ariko reka tubabwire mucyumva aya maraso y'abanyarwanda amenekera ku butaka bw'u Rwanda akamenekera ku nkike z'igihugu akamenekera mu mahanga aya maraso y'abanyarwanda Imana izayahorera izayababaza buri muntu wese mu rwego rwe
kuko hari ibyaha abanyarwanda bakora bya responsibility imana izabibabaza pe umuntu wese uziko yahawe ububasha akaba bufite akabukoresha nabi uko imana itamuhaye imana izabimubaza umwana w'umuntu ashobora kutabikubaza ariko imana izabikubaza waba uri hanze waba uri mu gihugu waba uriho uyu munsi ejo waba utari no mu butegetsi izabikubaza bizagukurikirana izabikubaza amategeko y'isi ashobora kutakuryoza ibyo ariko imana nayo mu ijuru izabikuryoza nagira mbabwire ngo hano ku isi kuri iyi si abantu bazariha hari igihe abantu bazariha bazishyura bazaryozwa ibyo bakoreye ubugome bakoreye bagenzi babo ariko na nyuma y'ubu buzima bwo kuri iyi si imana izababaza abantu ibyaha bakoze abicanyi izababaza abategetsi izababaza abayobozi uwo ari bo bose ntuzi ko ufite ubutegetsi ufite ubuyobozi ufite icyo uyobora izabikubaza wayoboye ute abanyarwanda wigisha ijambo ry'imana ute ngo uri umunyamadini wabwiye abantu kuri kristo cyangwa wababwiye amafaranga wababwiye imana cyangwa wababwiye iterambere wababwiye iki kwigisha abantu kwishongora gusa kujya kwiba bakiba bagasahura bakagira bate bagakora amanyanga ngo barimo bariteza imbere bakaza bagatanga ngo ibya cumi n'amaturo mu nsengero amafaranga y'umuvumo mukagura indege mukagura amamodoka mukagura iki n'amazu mukirata ngo mwateye imbere mwubakiye ku kinyoma n'ubujura n'ubugome mwubakiye ku maraso y'abanyarwanda mwiyubakiye ku byuya by'abanyarwanda mubahuguza mubiba mucura imitwe yo kubahamyaga no kubakenesha burundu kandi mukavuga ngo mugira amadini musengeramo ndavuga abanyapolitiki imana izabibabaza imana yo mu ijuru dusenga izababaza abanyarwanda izababaza izabibabaza kandi amaraso yabo ari ku gatwe kanyu imitwe yanyu ifite urubanza imbere y'imana kereka nimugarukira Yesu Kristo mukakira Yesu Kristo mwami n'umukiza wanyu mukihana ibyaha byanyu kandi mukazabibabarirwa mugomba kubyatura mukabivamo ariko nimutihana ngo mwatuye ibyaha byanyu aya maraso y'abanyarwanda aba ari ku mutwe nta munyarwanda nk'uko ushobora kubibabaza muravuga ngo muri ibihangange ntawe ushobora kubabaza hari n'abavuga ngo ntibashobora gukorerwa kudeta ngo ntabwo bishoboka hano umva ntibishoboka mu Rwanda kuko ni wenda bibe bidashoboka ariko nagira ngo mbwire ko mu ijuru ho ntabwo bakangwa n'ubutegetsi ufite ntabwo bakangwa n'icyubahiro ufite mu ijuru bazaca amateka kandi uzishyurira hano ku isi na nyuma yaho uzarimbuka nutihana imana idufashe kandi tugire neza abanyarwanda abanyarwandakazi iki ni igihe cyo kwakira umwuka wera akatumara ubwoba umwuka wera akaduha urukundo umwuka wera akaduha no kwirinda imana idufashe rero kandi tugire neza muri iyi minsi uhagaze ute wemera kristo ufite imbaraga z'umwuka wera se ese wumva uzikeneye nagira ngo duce bugufi dusenga imana nimba wumvishe ufite icyifuzo cyo kuba wagarukira imana ukumva ko ukeneye imbaraga za roho mutagatifu ukumva ko ukeneye imbaraga z'umwuka wera zo kuva mu kibi ukumva no gushyigikira ikinyoma abantu bagashyigikira ikinyoma bakakirwanaho bagakirana nacyo bagihishira umwuka wera niwe ushobora kuguha imbaraga zo kuva muri ubwo bujiji ukava muri iyo si y'umwijima abantu bakaba mu kinyuma igihe cyose akajya no kucyamamaza akavuga rwose ko rwose ari ikuntu byagenze akavuga ukundi kuntu hanyuma akabihishira kandi ukuri ukuzi mureke ukuri kujya ahagaragara mureke umwuka wera aganze mureke umwuka wera atambutse ubutumwa mureke urukundo ruganze mu bantu tuzagira amahoro umwiryane uzaba muke intambara zizashira amakuba azavaho mujye mureka abantu bapfe bapfiriye igihe cyabo imana ifite ukuntu yandikiye umuntu dosiye umuntu wese afite ikizamukura kuri iyi si ariko wiyanduriza iki n'ibiganza byawe gukura mu buzima bwa mugenzi we ku isi imana idufashe cyane reka dusenga imana nimba wemeye guca bugufi mureke dusenge dusabe imana imbabazi hanyuma ndasenga kandi nanone nsoza na gahunda y'amasengesho imana ibaho umugisha nongere nibutse abantu bemera kristo kandi abemera imbaraga za roho mutagatifu ariyo pantekote imbaraga z'umwuka wera pantekote nziza abanyarwanda abanyarwandakazi namwe mudukurikira bumva ururimi rw'ikinyarwanda abemera imana muyikomereho muyubahe muyicire bugufi mureke ituyobore nzi neza ko ibibazo n'ibyifuzo waba ufite byaba iby'ubuzima bwawe bwite bwa buzima rusange bw'igihugu ubamo cyangwa uvukamo, ingorane zose ubona zidafite igisubizo ubiharire Yesu azabikora. N'idini ryose waba usengeramo kugira ngo ubwire ngo agakiza ni ngombwa, agakiza guhindurwa n'ijambo ry'Imana ni ngombwa, mureka ibyo bituyobore, reka dusenge. Mana ndagushimye kuko uduhaye umugisha, uduhaye umwanya mwiza wo kubana nawe, kandi twumvise ijambo ry'Imana ritubwiye neza yuko wabanye n'abigishwa, wabana n'intumwa, kandi ubaha isezerano. Isezerano ryahawe buri wese natwe turimo, yuko tuzahabwa imbaraga z'Umwuka Wera, ngo Umwuka Wera azatuzaho. Uwo nguwo ni uzatumara ubwoba, kandi niwo uzaduha gukundana, ndetse akaduha no kwirinda. Mana udushoboze gushira amanga, nsabire bagenzi banjye bemera Imana, ndasabira abavugabutumwa bemera Yesu Kristo, kugira ngo Mana nabo ubahe imbaraga z'Umwuka Wera zibashoboze guhagarara no gushikama no kurangurura no guhamya, baguhamye badategwa, batarya indimi, baguhamye mu byago, baguhamye mu makuba, baguhamye no mu byiza no mu mahoro, baguhamye kandi bavuga ukuri kw'ijambo ryawe, babwire abantu, babwire abanyabyaha ko bazarimbuka, bababwire ko inyuma y'iki gihe hazaba urupfu rwa kabiri, kandi urwo ni rwo rubi cyane, kandi ko nyuma yo gupfa k'umubiri nta kwihana kuriho. Mana ndasabira abanyarwanda bose bari mu kaga, ndasabira igihugu, ndasabira imitima yose itsinzwe n'iri jambo, nisabira kugira ngo iciye bugufi yose ibabarire, kandi uyihe ku mbaraga z'Umwuka Wera. Abadohotse, abageze ubwoba, abagiye mu by'isi, abakugarukiye bose ubahindukire, kandi nabo ubagarukiye kuko aravuze ngo ukunda abagukunda kandi abagushaka mwese bazakubona, kandi ngo nibagaruka nawe uzabagarukira, uzababera Imana nabo bakubera ubwoko. Twese tuje imbere yawe Mana, abemeye guhinduka no guhindukira kugira ngo uduhe umugisha, kandi tuyobore mu minsi yo kuba kwacu gusigaye, dukore ibijyanye n'ubushake bwawe, kandi dushobozwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Abazikeneye muri twebwe, abakeneye kuba twe muri izo mbaraga, ndabasabiye Mana kugira ngo batize Umwuka Wera, babashe kuba bagabo kuguhamya no guhamya ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu nyamashe kandi dushima. Amen, amen. Yesu abaha umugisha, amahoro y'Imana akomeze kuba namwe. Yari Jean Claude Habimana mbifurije amahoro ya Kristo.